back again. I look funny, Mikey. Petuliba wambe.
Uganda bajiwamba.
Walla lino
Fabalirimu Tulinga bayekera
Gambye batuwamba
We need our freedom
Egwanga bali twala lino
Fabalirimu
Tulinga bayekera Tetoli na musango Tetuma nyina yenga twasa kwachi Munsi yo jozalwa Nobona bonanga gwe baleta
Obudde bunji gwe bamala bunji Okutuntuza baba bavuganya Choka engudo emisole mingi Namalwaliro nga tegatumala Abasawo banji nga nabasoma banji Bafira ku mawanga betetenkanya Uganda gwe mugati naye tebaguwamba Bukunkumuka kati bwe tulya Ato kubufuna na kukuba kulwana Manyo gampisi mwetu ita Emundu za tuwambe mitima jaba chuka Ayo gera kogwe bakuba
Uganda bajiwamba
We need freedom
Egwanga bali twala lino
Freedom
Fabalirimu tulinga bayekera Gambye batuwamba
We need freedom
Bali twalalino
Fabalirimu
tulinga bayekera
Kati famire twechawa nga nemikwano gyechanga Ene mbeera kati ekukyayise eggwanga Wenfuga embeya eggwanga nga ne polisi bekowa Bye bakola mbu bagoberera oda mu yunifoomu y'eggwanga Samba bantu b'eggwanga Naye nga lwaki mutuswalize eggwanga Oba muli kuzi oda mukyuse bagi y'eggwanga Mutekekeze ziba weleza oda Uniformu ye kwanga chiva chitiwa cha kwanga Chokaze mwambalanga mchu nye kwanga Mutungi seza mwetu baule kubana mwe Abali nempisa numo yogwe kwange Yuparlamenti ye kwanga katina goma liansimbi Bate seza mbuto na kutunda kwanga Tavala muziwe baso maboba bifakoda Chasanga chasala bali kuzi oda
Uganda bajiwamba
Bali
twala lino
Freedom
Fabalirimu
tulinga bayekera
Gambye batuwamba
We need freedom
Egwanga bali twala lino
Freedom
Fabalirimu tulinga bayekera Akuzala wabwe Fokutubonya bonya Fe okweta mwegwanga Katonda gwetu sinza Uganda Dala wekweka wakwe Ubanga tusaba, tufukamira, mukama nga twogera Esala tusaba, kulwa katonda nensi na yeto tudamu Tuli mu mikono jote tulina buyambi abasajja bagule mungu Afayo gwe basibaye, ayogera kwa gwe bakubaye Mutukubye na yetu balaba, bituluma na yetu baziga Minister, mwina tubalaba Sente ze mulia, mwina tubiziga Polisi na maje mwina tubalaba Mwetereze mwebelele mtu baziga Abana banji kungu, ilo timu biraba Ama banja ge mulia, banansipe tusasula Egwanga mwali tunda na yetu balaba Ibisera vya mwebya kuwako na yete munyuka Atela temu simbe vya febye vitu kubia Atela temu sima Uganda bajiwamba
Bali
twala lino
Freedom
Fabalirimu
tulinga bayekera
Gambye batuwamba
We need freedom
Egwanga bali
twala lino Freedom
Fabalirimu
tulinga bayekera